Nalimanyi tebyange byagana musendo obufumbo bwange okufuna omwana tekyali kyangu ebigambo byayitinga namusirizala ne mukyala wange mukadde nnyo waliwo eyagamba mbu bwezaala mukulu olwoya mungalo eyakola lulina mpeesa dde naawe kumajja kukuyamba fuba kusaba n'okukuminkiza kuyambe bijja kutereera
Atalina Wesley.